Thembisana, thembisana, Zulu no mhlaba, mhlaba, nama, qiniso liyahlaba, uthando labi, uthando luyabi, ube muhle.
Chela ganja.